Shit. Track. Shit. Kumiswa tika ntwana, shota kushesha ntwana, kumana kani ntwana, ngena mkulini ntwana, teka tikesha ntwana, teka tisweet ntwana, tisa shalati ntwana, tsama Dubai ntwana, kubona la Gaza ntwana, utumi ipresha ntwana, labeka kuchi ntwana, labeka ayi ntwana, iteka tipicture ntwana, 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 iteka tipicture ntwana.
Se sona kutwa ntwana, vutomi bya tika ntwana, mara u bibi na bamba ntwana, u laveka vhurha ntwana, u bibi va tala ntwana, yi faka Francis ntwana, u simbo Brexit ntwana, yi tlhava ni tlele ntwana.
Commission tela ntwana, xi teka hi sipho ntwana, ni kuma kurula ntwana, xi teka hi themba ntwana, ni jola na lenti ntwana, ni biwa diropo ntwana, xita ntwana, hi tweka ntwana.
Tika ku themba ti-baby, kendla hi xona ntwana. U kuma ti-cash ntwana, hi chuna chillas ntwana. Chillas hi phila vutepu ntwana, babe u vona vutomi ntwana. Vutomi i plan ntwana, u fanele u tiya ntwana. U tiya hi roba makula ntwana, makula hi roba ti-bank ntwana. Ti-bank hi tata ti-bag ntwana, ti-bag ntwana, ntwana.
Vutomi i vilo ntwana, vutomi bya jika ntwana. Nkarhi wa famba ntwana, labeka cash ntwana.
A tshembeka nako ntwana. So boy hip hop ntwana,
hip hop
mbala mazaza ntwana,
mazaza
tlanga mishini ntwana,
mishini
boy mateki ntwana,
mateki
sweswi ta xuva ntwana,
ta xuva
u laveka bandzi ntwana,
bandzi
le vula xijumba ntwana,
xijumba
xijumba xa mali ntwana,
ntwana 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 shit ntwana twerk ntwana ntwana hey hey lapa na khadi ntwana. Kadira ntima ntwana, kadira fisa ntwana, ntata hi cash ntwana, ni nyika uleti ntwana, nteka uleti ntwana, ni tshama Dubai ntwana, ni tlanga mishini ntwana, tariko, miluti.